Igitabo cya Nehemiya igice cya gatandatu. Umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono. Ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo kane, nanjye mbasubiza nti. Maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu, atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditseho ngo mu mahanga hari impuha kandi na Geshemu aravuga yuko we n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivugwa, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu ngo mu Bayuda harimo umwami. None ngwino tujye inama kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabihimbye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe. Ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Mehetabeli wari ukingiranye, arambwira ati tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinge inzugi z'urusengero kuko bazaza kukwica. Niko kw'iri joro baraza kuza kukwica. Ndamusubiza nti ndi umugabo ungana atya nahunga, mbese ninde mu bo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bugeyo. Mbyitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo kuko Tobiya na Sanibalati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe maze ninkora ntyo ngo bimbere icyaha, bahere ko bamboneho impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke. Mana yanjye wibuke Tobiya na Sanibalati n'ibyo bakora ibyo uko bingana, wibuke n'umuhanuzi kazi Nowadiya n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Inkike zuzura. Nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwa Eruri inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka. Maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane barigaya kuko babonye yuko Imana yacu ariyo ikoze uwo murimo. Muri iyo minsi imfura zo mu Bayuda zoherereza Tobiya inzandiko nyinshi kandi za Tobiya zikabageraho. Mu Bayuda harimo benshi basezeranye nawe kuko yari muramu wa Shekani ya mwene Ara, kandi umuhungu we Yehohanani yari yararongoye umukobwa wa Meshuramu mwene Bereki. Maze bogeza ibyo yakoze imbere yanjye kandi bamubwira ibyanjye. Nuko Tobiya akajya yohereza inzandiko zo kunkangisha.